Ili male shambala tu Shine hule ni mangozi wa kuvala Fashion ni imandikala Tupili male shambala tu
Atini nene hulai Tunde usandila hulai Na 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 Moyo ndika moti wa sazi wala Tipila ngali malisha mala Zisama kuwa wendika mawala Kache na kupoda Kambala kwa koda Ine sine hule ine
Sine hule ni mangozi wa kuvala Fashion ni mani kala Tupili malisha mala Sine hule ni mangozi wa kuvala Fashion ni imani kala Tupili malisha mala tu
Sakondwa ni kama kondwa Sama vabindo Akondwa ni kama lila Ama vabindo Kelo zanga zikuyenda Kati nine hule ine Kelo nzao ndi kunjoya Kuti nine hule ine Kale banji Kicheze banji Kifale banji Kiende banji
Sine hule ni mangozi wa kuvala Fashion ni imani kala Tupili mani shambala tu Sine hule ni mangozi wa kuvala Fashion ni imani kala Tupili mani shambala tu
Zokamba zanu, so back to the center. Kuri bina tibi